mwenza wangu.
Kupendwa nawe majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you ninaukimbia ujana mama.
Nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto nawe,
nawe
wale pamoja nawe,
nawe
zereke pamoja nawe.
Nataka nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto nawe,
I swear you're the one for me.
For you, me not my enemy.